bam bam he bam 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 hero katikia Yesu yeba krise baba nikisikia njaa mi utaka kumanch nikisikia muziki nataka DJ Sanch hero
stop thinking the words be more of a winner if you want to set your mind to it then believe God for it stop thinking the words Thinking the words, be more of a winner. If you want to set your mind to it, then believe God for it. Stop thinking you're lost when the game ain't even started. You never get it if you can't see it before you ever read it. Go get us, we're reaping, so it better don't talk.
Stop. Nah, wait a minute. Ain't no stopping till your missy finish. Turn my mic up so the whole church can hear it. Ain't no talking about it, we about to be about it.
Hold up, stop.
Nah, wait a minute.
Hold up, stop.
Nah.
Hold up, stop.
Nah, wait a minute. Ain't no stopping till your missy finish. Turn my mic up so the whole church can hear it. Ain't no talking about it, we about to be about it. Let's work it, we gon' work it. We gon' praise dance all up in the churches. And we gon' rock the service all night till the pastor do a sermon. Now hop, slide. Step to the right, you try.
Yo,
hop, slide. Praise him all night, we tired.
Thank you.
nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako.
Pasta, pasta, bado sijamaliza. Hujanijibu swali ni kama hujanisikiza. Ngoma ni noma, kuwacha na jitatiza. Ni kama Cleopatra livyopenda na Caesar. Napenda muziki, damu yangu inayo beat. Hit, napata, ikiwa lyrics iko sweet. Ayayaya, napenda sana hiyo gitaa. Nadhani malaika binguni wani ita. Wananipita, nami siwezi sita sita. Mwilini nafunguka, ngoma inashinda vita. Sa unaelewa, vile ngoma ninaepewa. Iko mwilini, nikizaliwa niliwekewa. Iwe rap, raga, rock, au ni R&B. Ni ngumu kulenga juu kwangu ni kama CV. Siwezi fuata Mungu kiakili kama dunia. Itakuwa uchungu na kimwili nitajivunia. Zani tadu ni show vile ntadu. Nawaza kila siku ni show vile ntadu. Zani tadu ni show vile ntadu. Nawaza kila siku ni show vile ntadu.
Nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako. Nisaidie Yesu, moyo wangu simame safi mbele zako.
Check your speakers. This ain't a self-help song, song. Or another makeover song, song. But how it made me hope. You did.
Like me. Yo, you like me, cause I like me. Do you like me? See, I like me, cause he likes me. God likes me. Yo, you don't like me.
I like me. Yo, you like me, cause I like me. Do you like me? See, I like me, cause he likes me. God likes me. Yo, you don't like me.
Yo. Short, big nose, big lip. Kinda stuff to stutter, but I never trip. Got my daddy swag and I walk with a limp. Got a hot wife, no need to be a pimp. Never been cute, never been fly. Since I've been changed, got that twinkle in my eye. Got my grill fixed, now smile when I speak.
Tell me who that is.
Yo, it's that Jesus freak.
Yeah, baby. Come on. Bad baby.
Keep it burning.
Yeah, baby.
We'll never get up, stand up. Make your light shine bright. We'll never get up, stand up. We are people on the light. We'll never get up, stand up. Make we do things right. We'll never get up, stand up. Christ don't be in the pain. Talk about religion and no selfish ambition. Talking about a purpose and to fulfill your mission. Seek the Father, make a vacation. Stop and think and make a decision. Not an event to perish like there is no vision. Why turn your face when there is a crisis? When we have the power and the word, I got to fight it. Step out your light and I walk in the darkness. Ridiculous. Oh, you are going to see your way for walk. Give me that lava chatter, but talk and not do. You for stop, yo, let go that. Let your light shine and show the world the way you back. First you give me the hook, baby, yo, let go that. Whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
I wanna
what's up? This is Lucas Samari. You're listening to DJ Sanj. Keep it locked. Ski up.
Yesu Kristo alisulubiwa, damu yake nayo ikamwagika, dhambi zote tumesha mia akotingo msalapa mundaluma na in
mundaluma na in
korokila ngachotingo msalapa yako twende
twende hati inge
they put your love them on they come die for my sins thank you they leave for everything put the peace and joy where that the man bring sing sing they put your love them on they come die for my sins thank you they leave for everything put the peace and joy where that the man bring sing sing
sand sand
Watatu waka kuja na madharao Kiba notice mumba koka mumba tupambao Gospel ibori yo mtu wazana nao Tukangaliana tulipona pepo ndani yao Niri wacheki bila kusileki nikouliza Mumba koka ama bado mko kwenye giza Muna jaji, muna testi Muna jaji, muna testi kitombo ilewi Muna jaji, muna testi kitombo ilewi Muna jaji, muna testi kitombo ilewi Ningi penda na Watu wote wa ukukia ningi penda na Radio zote spigi gospel ningi penda na Wakovu muwelewe ningependa na Vijana watu wende mbele tabasamu Siku njema imekuja imekamu Piga makofi siku mungu sema ah Kila siku tom siku sema ah
Nimekuwa kama water flow Huku na kule kama nimeonja Johnny Walker Lakini shadow bado Ukienda kwenye shule utapata njaro zangu niza mbele Mumasi nini napenda kubarizi na kutunga nyimo nyimo nita Babu sina budi kuspread hiyo word Dani ya wild sasa wewe umesikia neno Usilete maneno ili baadae ukasaga meno Ni kama susu meno Sikiza word uwe change usiwe chase Alafu uwe sawa bila kuwaza kuwazua
Sand.
What?
Why, Shannon?
sema isi kila mtu anisi cause ni me as you see mendi kwa pojumbe ndani ya wawa yote sawa usiwe mstinji ukiwa na mali gawa history nade shinda maiko pawa ni ya mungu mungu wa vyote hata mna hawa sasa nimekosa hata vile nitaji express jini love yake menitowa kila stress check your maisha yangu yote iko bless we ni aju umeokoka
umeokoka
check your maisha yangu yote iko bless we ni aju umeokoka
Sikiliza tutahubiri gospel in a different fashion. Wakati umefika sisi wote kuinuka. Mto wa Jordan ni lazima tutavuka. Injili tutapreach huku sisi tukiruka. Hebu wika, we are the future leaders. Wakati umefika when the elders need us. All you have to do ni kuturn to the Lord with the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Rusha mikono juu ya hewa. Usemeni Bwana amekutendea. Rusha mikono juu ya hewa. Usemeni Bwana amekutendea. Rusha, rusha.
Hayo majene,
Yesu wangu washalipa, majene.
Alisema yote yamekwisha, kisha papo hapo tu akamalizika. Oh, sitini vipi nitakueleza, kwa yali nilipia deni na si kwa mapesa. Nitasema kweli ndani mimi nampenda, alinifia dhambi zangu bila kumpenda. Alipodungwa damu ilitoka kuniosha, alipodungwa maji yalitoka kuni.
Sasa mimi msafe zaidi, sasa mimi msafe ko. Sasa mimi msafe moyo unde, sasa mimi msafe ndani. Sasa mimi msafe zaidi, sasa mimi msafe kote. Sasa mimi msafe moyo unde, sasa mimi msafe ndani. Hapo mimi ndimi sina majene, nilipia hayo majene sina shughuli za hayo majene.
What's up? This is Canton Jones. Listen, tell yourself it's my day and keep it locked right here for the very best in urban inspirational music.
Yeah. Kid Joe.
Kid Joe. Kid Joe. Kid Joe.
Brandy.
I know you're tripping off of this production to preach Jesus and promote Zion, to claim the death and resurrect Zion. Go get the Bible if you think I'm lying. About to take over the nation. Sinners become a new creation. To spread the gospel is my mission. Taking you to school with me to Italian.
Look, we done took over the malls. Going up and down the school halls. We done took over the courts. And we done took over the sports. We drive the biggest cars. We are the biggest stars. We were the finest clothes. And we own it all.
Ah!
with everybody. Black, white, young, you know we all up in the party. Get your hands up high now if you're ready. We gonna keep it moving, we gonna rock steady. I might be young, but there's one thing that I know. When it comes to love, there's one thing I'm told. It don't matter what your color of your skin tone. You're my brother, you're my sister, and I love you so. Real love, God's love is what we gotta show. One day, up in heaven where we gotta go. It won't matter what you're looking like, this I know. So all my people, hands up, now here we go. Get your hands up, come on. Get your hands up, yeah. Get your hands up.
Anatimba kwa mguu na mfukoni na mkwanja. Sky zake ziko blue so na god anaaja. Kuna kitwezi duju kudaka shamkanja. But easy come easy go. Before long homie alipoteza hizi do. Mabesta come hepa, mashore wa come hepa. Ma auctionia ndo hao kila kitu kubeba. Ni kitu mushudia, story ujirudia. Vila sauti pambao, wote kuluz njia. Blanda ni kweka god nyuma na kuseti do mbele. Na kudismiss flow yetu kuwa kelele.
Nataka gari, nataka mali. Nataka manzi wa kifahari. Nataka do, nipe ganji. Maisha iwe safi.
Alipenda Timberland jeans, baggy na t-shirt ina hanga. Kwa magoti mkono siga ban. Yes, soti lakini yari na life ili tani. Alipenda Timberland jeans, baggy na t-shirt ina hanga. Kwa magoti mkono siga ban. Yes, soti lakini yari na life ili tani.
Yeah. Mimi, na Yesu, siyo kimwili. Alafu Isaka na Yakubu.